kala sakaw ku xigeenka agaasimaha hay'adda WFP ayaa waxa uu sheegay in qasdi wali halis ay ugu jirto in macluul daran ay ku dhufato. Sakaw waxa uu sheegay in wali dadka reer Gaza ay ku wajahan yihiin dhanka macluusha. Waxaan u baahanahay saadaalin dheeraad ah iyo dadaal joogto ah si aan u helno gargaar badan oo kala duwan waqooyiga Gaza, ayuu yiri Carlos Sakaw oo arrintaasi ka hadlayay. Saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay, Sakaw waxa uu sheegay in WFP ay waxoogaa horumariga ay ka samaysay sidii kolonyada gargaarka ay u gaarsiin lahayd waqooyiga Gaza. Waqooyiga Gaza ayaa go'doonsanayd oo aan wax gargaar helin tan iyo markii Israa'iil ay ku qaaday weerarka bishii Oktoobar. Sargaalkan uu hadlay WFP ayaa waxa uu sheegay in 7-12 baabuur oo cunto ah ay WFP maalin kasta ay u gudbiso waqooyiga Gaza 2-3 maalmood mar, balse tiradaasi ay aada ugu fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta. Militariga Israa'iil ayaa dhinaca kaleeto sheegay in Khamiistii shalay in ciidamadoodu ay duqeyno xooggan oo cirka ay ku qaadeen in ka badan 30 bartilmaameed oo Gaza ku yaala. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in meelaha ay beegsadeen ay ku jiraan baqaar ay Hamas leedahay iyo goobo ku yaala bartamaha Gaza oo ay maleeshiyaadku gantaalo ay kaga soo rideen ciidamada Israa'iil. Saraakiisha cusbitaalka Gaza ayaa sheegay in Israa'iil ay duqeynta ku dishay ugu yaraan 5 qof magaalada koonfureed ee Rafax. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay 1.5 milyan oo Falastiiniin ah in ay gabaad u galeen magaalada Rafax, waxayna ka digtay in weerar Israa'iil ku qaado uu noqon doono masiibo. Israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay daad gurayso dadka rayidka ah, balse ma aysan shaacin tafaasiil ku saabsan sida ay u samayn karayso arrintaasi oo si nabad ah ku dhacda. Dagaalka Gaza ayaa bilowday 7-dii bishii Oktoobar markii ay Hamas weerarka ay ku qaaday Israa'iil, kaasi oo ay ku dileen 1,200 oo qof, 200 kalena ay ku qafaasheen, iyadoo 100 ka mid ahna weli ay gacanta ku hayaan. Israa'iil oo ka argoosanaysa Hamas ayaa waxay idna weerar ku qaaday Gaza iyadoo dishay in ka badan 34,300 oo Falastiiniyiina, in ka badan 7,200 ay ku dhaawacday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, taasi oo aan kala saarin rayidka iyo dagaalyahanada. Laakiin waxa ay leedahay haweenkii caruurta ayaa ah 3 meelood 2 meel dadka la dilay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha ilaa iyo 17 dal oo kaleeto oo dunida ah ayaa ugu baaqay ururka Hamas inuu aqbalo hindisaha habajoojinta, islamarkaasina uu sii daayo la haystayaasha gacanta ugu jira. Dalalkan soo saaray bayaanka ayaa muwaadiniin u dhalatay dalalkoodu ay ka mid yihiin dadka gacanta ugu jira ururka Hamas. Hindisaha habajoojinta ee lasoo bandhigay ayaa waxaa ku jira habajoojin degdeg ah oo waqti dheer soconaysa, taasi oo sahlaysa in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la geeyo marinka Gaza, iyadoo horseedi karta in lasoo afjaro guud ahaanba. Colaadda jirta ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Aqalka Cad ee Mareykanka. Aqalka Cad ayaa sheegay in dadka reer Gaza ay dib ugu laaban doonaan guryahooda iyada oo loo diyaarinayo hooy iyo adeegyo kaleeto ee ay u baahan yihiin. Dalalka bayaanka soo saaray oo Mareykanka ku helinaya ayaa waxa ay yihiin Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Denmark, France, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Thailand iyo Ingiriiska. Xamaas ayaa diiday hindisaha lasoo jeediyey sida uu sheegay sarkaal sare oo u hadlay maamulka Biden, hase yeeshee waxa uu sarkaalku intaas ku daray in weli ay jiraan dareenno ka imaanaya dhinaca Xamaas uu sheegaya inay ka fikirayaan hindisaha. Warbixinada kala duwan ayaa sheegaya in Xamaas ay dalbanayso heshiis xabajoojin ah oo dhammaystiran, in Israa'iil ay si dhammaystiran ay uga baxdo Gaza, in kor loo qaado gargaarka imanaya, iyo in dadka reer Gaza ay si dhammaystiran ay ugu laabtaan waqooyiga Gaza. Xamaas ayaa ku eedeynaysa Israa'iil inay ka hor istaagayso shacabka inay dib ugu laabtaan guryahooda.